get some shy man on the sand of Sammy Bambi Santa Sammy's Dizzle Mapin is over me. I got this talent in a sober when the sand of Sammy. My four shows are
still a license and says so now.
If only see who been the women. He has his niggas in key, what's a name? What's a niggas in me? Sitting at you, beggar, sell a lamay. Who bonnie son of my head? King Pomosa.
Ube ngowami kuze kube phakade. Masenze imali ningi futhi sithandane. Iqiniso linjalo ngiyasifeka. Sizodala isiphithiphithi siyabangena. Sweetheart, I don't care what these people say. I'm ready to go all the way.
Ndibona mati ngeke ngiphile ungekho. Ngiyababona bayazama ngeke ngikhone lo wami. Ungimikisa emafini ngibona izulu nomhlaba.
Hey, ayekho noma bangazama abekho. Hey, ayekho, ayekho omunye ofana nawe. Hayoyo,
ungimikisa emafini ngibona izulu.
Kuze kube phakade. Masenze imali ningi futhi sithandane. Iqiniso linjalo ngiyasifeka. Sizodala isiphithiphithi siyabangena. Sweetheart, I don't care what these people say. I'm ready to go all the way.
Together we go.
Yeah.
I'll be side to side. My love. Okay, I'm worse.